I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Joe Biden madaxweynaha 46 ee Mareykanka ayaa qudbadiisa inta badan waxa laga dhadhansan karay xaaladda ka jirta gudaha dalkan Mareykanka waqtigan wuxuuna ugu baaqay dadka Mareykanka inay u midoobaan sidii ay hore ugu socon lahaayeen taariikhna ugu reebi lahaayeen dhalankooda bari. Biden qudbadiisa inta badan waxa uu ku bilaabay inay tahay maalin dimuqraadiyadeed oo laga bogsanayo wixii dhacay lana maqlay codadka kuwii qaybta ka ahaa isbeddelka haatan dhacay.
This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate,
maanta waa maalin dimuqraadiyadeed, waa maalin taariikhi ah, iyo rajadii dib u soo cusboonaanta iyo xalka oo loo marayo caqabado culus oo aan ka soo gudubnay sannado badan. Ameerika waxay dhadhamisay wax cusub, waxayna Ameerika u istaagtay inay iska diido. Maanta uma dabaaldegayno guusha aan ka gaarnay musharaxnimada, laakiinse wixii sababay oo ahayd dimuqraadiyad darteed, dadka rabitaankooda ayaa la maqlay waana la dhagaystay.
Joe Biden waxa uu ku celceliyay in dimuqraadiyadda ay tahay wax qaali ah lana dhaawici karo, laakiinse waxa uu yiri waqtigan mar kale ayay guuleysatay oo ay soo baxday.
And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
Halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaasi isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto, maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
Sida dhaqanka uu ahaa Mareykankaba, madaxweynaha xilwareejinta sameynaya ayaa had iyo jeer joogi jira xafladdan, waxaana sanadkaasi ka duwan sidii hore aanan lagu arkin xafladda dhaarta madaxweynihii hore Donald Trump. Mar uu Joe Biden soo hadal qaaday madaxweynahan cusub, madaxweynayaashii isaga xilka ugu horreeyay ayuu si wadaro ugu wada mahadceliyey labada xisbi madaxweynayaashii hore uga soo baxay, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in Carter uu xalayto ku soo wacay khadka taleefonka. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu sameeyay taariikh cusub, waxa uuna madaxweyne ku xigeen u magacaabay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ah gabar ay waalidkeed yimaadeen dalkan Mareykanka ayagoo soo galooti ahaa, ayna kasoo kala jeedaan labadeeda waalid madow iyo Asian isla markaasina aan caddaan ahayn.
Here we stand, we're 108 years ago at another inaugural. Thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote.
Maanta waxaan taaganahay halkii 108 sano ka hor mar ay ka socotay xafladda dhaarinta kumanaan dibad baxayaalaha isku dayeen inay ku hor istaagaan haween geesiyaal ahaa oo u soo banaanbaxay inay helaan xuquuqdooda, inay codayn karaan. Maantana waxaan hoosta ka xariiqnay inaan dhaarinno haweeneydii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ee loo doorto xafiis qaran, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris. Marka ha ii sheegin waxba lama qaban karo.
Biden waxa uu soo hadal qaaday in midnimo lagu beddelo lagana soo horjeesto dagaallo, sharci darro, qalalaaso, cudurro, xadgudub, shaqo la'aan iyo naceeba, wuxuuna sheegay in dagaal culus oo dhinacyo badan ah uu ku socdo ayna ka guuleysan doonaan.
Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis.
Saaxiibayaal, waxaa la joogaa xilligii tijaabada. Waxaan wajahaynaa weerar ku socda dimuqraadiyaddeenna iyo runta, fayras dilaa ah, sinaan la'aanta oo sii badanaysa, hanaan u samaynta nacaybka, wasaqowga cimilada oo khatar ay ku jirto, iyo doorka siyaasadda dunida ee Mareykanka. Dhammaan dhinacyadan oo dhan ayaa nagu filan inay caqabado qoto dheer nagu noqdaan.
Dhinac marka laga eego xafladda sanadkan, waxay ka duwanayd wax badan xafladihii dhici jiray labada qarni waqtiga ka badan ee dalkan Mareykanka uu soo jiray. Madaxweynaha waqtigan la dhaarinayo ayaa xanuunka COVID-19 iyo xaaladda amniga aawadeedba 19,000 ee dadka ay kasoo qaybgeli jiray xafladdan sanadkan ayse kasoo qaybgelin, waxaana kaliya lagu casuumay tiro yar oo u badan xubnaha labada gole iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Mareykanka iyo qoysaskooda. madaxweynaha xilka ka dega ayaana sidoo kale lagu soo hadal qaadin xafladda intii uu waday khudbadda madaxweynaha waqtigan talada la wareegay Joe Biden.